Kachiko kebyo kulonda mugwanga kalabu abantu abatambuza obutambi obwenjawulo ku mikutu emitimbagano nga bagezaako okubuzaabuza ebyalangiriddwa ssente bwa kachiko kebyo kulonda. Akachiko kategeezezza nti anaakwatibwako ng'akola ekyo waakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Kinajjukirwa nti ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde ssente bwa kachiko kebyo kulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama yalangiridde munnakibiina kya NRM munnamagye yaganyuka Yoweri Kaguta Museveni tibwabula kuba pulezidenti oluvannyuma lw'okufuna obululu obwasobye mu bukadde 7. Mu mbeera eno okuva olwo obutambi ku mikutu emitimbagano bulaga omuwendo gw'obululu ogwawukana ku ogwo ogwalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda nga bulaga nti waliwo n'abantu abalala abaliko ebifo bye baawangudde. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi agambye nti anaakwatibwako ng'asaasaanya obutambi obwo bwayise obw'obulimba waakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka.
Tambuza ekintu kyokka ky'omanyi nti okinnako obukakafu, omanyi gye kyavudde, omanyi gye kyabadde, ate nti bw'oba ng'ogenze mu kkooti oba nte wonna awalala ne bakubuuza nti ekintu kino kirinako obukakafu, osobola okuwaayo obukakafu obuba evidence ng'omanyi nti ky'oyogerako kituufu, kyaliwo, kyabaddewo, ntate wabaddewo nga kibaawo. N'olwekyo mwewale okutambuza ebintu ebifaananyi oba bividiyo oba bi graphic designs bye mutamanyi we byavudde, mutamanyi we byabadde, bwe mutamanyi ani yabikoze, bwe mutamanyi ntandikiro yabyo n'enkomerero yabyo.